Now we are the star. A king is your daddy. Nine, give up your son.
All of the music.
All of the city in the Nakota Hule. Near foot on the journey. The Sunday Kuzes or Tianali Jambali. In a Sunday Zunguza. Nilin the Billy Gumin and the Kuchokela. Ukunde Kugonja. Utamuza nipo wata kukomoka. Mwina zongu zipa. Tina kumana atambwali oka oka. Eee atambwali oka oka. Takonda na akachali oka oka. Eee akachali oka oka. Zaku mwye kujokela musandi uze. Zaku mene nijokela zisa mukuze. Dinali tisada ziwane mene tinka chachalika. Tutupili matopa sakada kwa nisa
Ulikia.
Usandi uze zoipa zoma kajita kale Umuleke ndi moyo wake ya kale Aliyesema kala nimbili kumene ya kuchokela Futo ineyo kunalibe palibe chondi chokela Zilibe kantu olo utamamu chula hule Sunga zikonda zaine ndi jati ndi chule Ukungota ya ntawia iweyo babule Gati ali hule ndi ena nasondi hule Usiti ndi nakonda hule, niye futo ndichane Nisandi kuze zoti ya nali tambwali, inesonda zunguza Nili ndipili kumene ndi kuchokela, ukunde kukonja Utamuza ndipo wata kukomoka, mwina zungu zipa Tina kumana atambwali oka oka Eee atambwali oka oka Takonda na agachali oka oka Sina pangepo Zilipo zimene dina panga Zoti yesana pangepo Usana mueluze Ufufuze mbiri yanga Yemwe ya makunyasayo Ine ndiye jita ipichanga
Usambase mbasa
Olo usiti ndina konda hule Ndiye futo ndijane Nisande kuze zoti ya nali tambwali Ine sonda zunguza Nili nipili kumene ndi kuchokela Ukunde kukonja Utamuza ndipo wata kukomoka Mwina zungu zipa Tina kumana atambwali oka oka Eee atambwali oka oka Takonda na agachali oka oka Eee agachali oka oka
Chali o cao